fika, yan chaka chaka tika tika, ay, na mi moshi pika pika, ujanita na itika, napenda unavyo katika, ukishika, na mwagika,
momoka,
mwenye sita kwa sita, spika unavyo kita, naridhika,
momoka,
baby, mweza kupo yungu, wakike napenda na ngangania, yani mweza ku, I like the way, unavyo nipatia,
come on.
Napenda navyo katika, ukishika, na mwagika
Momboka
Kunye sita kwa sita, speaker navyo kita, naridhika
Momboka
Send
yeah, 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 yeah.
Everybody say
yeah, 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 yeah.
Come on.
Yeah, 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 yeah.
Party people, party people, party people, party people.
Yeah, 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 yeah.
Nataka mpino mtoto wa mtani Zidisha kidogo ni kweke ndani Unanipa sita nyuma kusukani Napigilia nyavne kaba mpani Wombe haramu haizali kwenye kitanda Sindio Una msambwanda ila unachanda Sindio Minavopigia dekiwa unailamba Sindio Sasa neoneshe juzu wako kiucheza mnanda Yeah Jifanye mtoto mjina kone toys Atufoso nzako nataka kuchill na big boys Vitu moto moto kwenye foil Jua lautosi bila maelekezo bebe hawa poi Ndo mana siji tusu kukupost Kwa mana najiwa ukishenda mjini tani cost Kuna wanangu mafisi afu na wanangu maboss Wanangu wakuslide wanapenda andaliwa msos Napenda unavyo katika Ukishika na mwagika Kwenye sita kwa sita Speaker navyo kita Naridhika
Kuzificha mbawa Riziki yangu wa papatu papatu